fofo moɗon onon wonɓe no hettinano habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore hannden alal min Ali Ñalli Abdoulmouni hawtidade Oumarou janganta on habaruji sukaɓe ummatore ɗen ɗon Oumou jam woni
mbasi fola Abdoulmouni jangonɗa miɗo barke dow e julɗe leydi mbattu 18 décembre noonni ko laawol capanɗe jeego e nayaɓeere ko leydi Niger juuli hannden
Oumou Allah barkitore jam
hannden habaruji ɗiye gaddanɗen kettinanto emin Abdoulmouni
nder habaruji ɗi ɗi andan ni ɗi hannden alalgal enɗan ni ɗi jottinten to hettinantoɓe en jahatanani to enɗan ni nder région zender ɗumɗudi fa hande nder huɓere zenderde e ndan ngam andude ko saabi sukaɓe ummatore de enɗan ni gonno gaɗa body building naabi en adol jamɗe ɗe enɗan yewtere pindinol meɗen hannden Oumou alalgal enɗan ni demu ni en gaddatana tariki suka ummatore debbo ɓi leydi Niger goɗo jo andal luggiɗiggal keɓuɗo bar jaari jeune talent afrique subsaharienne mo orean e UNESCO hanno boruɗen ndun fa hannden se kantiren fijoji coñinol ɓalli Oumou nder jeɗirde ɗu ni ardiɗo I3N mo région Dosso enɗan ni eɓe hawreta golle ditta ni gaɗi yilawr to enɗan ni nder département Gaya ɗum ɗu ni fa hannden ngam joɗɗinde golle sigilaji maɓɓe ɗi ɓe anni waɗude nder commune ji ɗi enɗan
koɓe ummatore ɓe accaka gaɗa dow sigila mo gomnati joɗɗini ɓe gadda balla maɓɓe nani ko Fadel Alo waddi
ɗum wonnanani dow famminde sukaɓe ummatore golloɓe dow fi demal e durgol ɗuma woni kayde golle muɗum e dow fi duggol rafi keƴoral nguure docteur Boubacar Bourayma hoorejo 3N on endan mo région Dosso nani ko wi
on les a rap
mais meccentinanaɓe ko woni gollal maɓɓe saabu sukaɓe ummatore kan en goodi sembe e bawɗe woodi gomnanti no dallini dow maɓɓe heɓa ɓe kooƴa misali ko gollal leydi hunde noon ko wawi wurnude goɗɗo
vrai businessman
hono warɓe dow inde sukaɓe ummatore ko fotti e oɗo batu ɓe mbi ɓe beltake
inchallah irgiri
de Allah jaɓi min gaɗan bawɗe amin fuu no woodi sukaɓe ummatore tawaɓe nder demal ngal sanne amma koɓe jiɗi woni walleede
ngam batte wallude sukaɓe ummatore ɓen endan ni ɗum waddi ko jawdi no woodi ko watta dow fii ko darto demal ɗum wonno fedete no fi san ɗowtude yiɗiɓe waɗɗa gollirdeji ɗi hoore muɗum en demal e durgol
Oumou firtude ko e ummatore harkodarta ɗu ni fa hannden noɓe mbawa nawtorade cuuɗi kiite leydi ɗum ɗu ni fa hannden waddi ko CNDH région Agadez onɗen ni waɗi sigila battu jooɗa haale muɗum
ko tuuga nder mum kan woni ɓe paama laabi tokketeɗi nde ni joomum waɗanama golle hirñere e ko nandi e mum nani ko ani Sekarim waddi
heɓe suka ummatorɓe Agadez annda ko ɗum woni hono hakkeji muɗum en gam batte moƴƴinden ɗu waddi CNDH fedde nde Agadez dari waɗi oɗo battu jooɗo kaalen Moussa Bachir hoorejo CNDH Agadez
ɗum tawa kena ɓe paamana koɓe goodi laawol feynde ɓe torrama suttude maane yaade to suudu sariya haaloyde
sukaɓe ummatorɓe wallanɓe ɓe paamanoyata koɓe jottowo cuuɗi sariya so ɓe toñama
mi miijatana laawol jaaki wuro juujo hunde noon ko woodi saɗarma jaakay hana nonnon amma joni mi faami ɗum tiiɗa ba seɗɗa
hoorejo noni fedde leydi Niger hawjinde fii ko darto yoltugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe no daarani wadde hon ɗeɗo golle nokkuji kewɗe famtinodo hakkeji
nonnon ni min jahan han zender do min jahan min ƴewa sukaɓe ummatore naabi en ni sukaɓe koƴoɓe jandi
nder huɓere zenderde enɗan to neɗɗo fili fuu no yaawi hiɓude iri sukaɓe ummatore de enɗan amma hana no himɓe gonno bi'ira ɗum no kettino ko Moustapha Mamman Sani waddi firtaɗen ngal fulfulde
gallure zender ɓile Niger hewɓe no anditira ɗum sukaɓe jon en becce kaɓe koƴoɓe janɗe ɓen endan se kettinan en koɓe pammin e hoƴugol janɗe maɓɓe ngol enda
wattana ɗum gam firtude ɓandu am ndu wooɗa tawe nden ɓornake toggore mi nana belɗum mayre koƴol jamɗe ɗe hana gam habde waɗi kono waɗe abada mi habdaka kadendan goduɗo sembe fuu habdatake
hoƴugol jandi ndi pirtol ɓandu noon Mamman Lawan goto ekkintinoɓe dow fi on endan
mana ngarkian ɗo woni ekkiti deɓe woɗi koƴƴol jamɗe no weli sanne seni a tokkiri ɗum no haniri wona jiya gam goɗɗo hooƴi mbiya ando sayi nde koƴƴuɗa ɗum
caggal koye ɗum hokka jamu terɗe fijo pirto ɓalli no enɗa kamɓe waɗa ɓe ɗum ɓeydu eɓe jiɗi tawe ɓe keɓanama nata ko tawi ɓe gaɗi daɗdirol e ɓurodirol dow fi majjum
to madalla ummu yewtere pindinol meɗen hannden ni hano no mbiirɗen ɗum en gaddatana ni tariki Farida Boubé Doobi suka ummatore ɓi leydi Niger no gonɗo no tefa ɗerol jande talkuru doctora sembe jande makko de duni fa hannden fuu dow celi diyam maayo e beeli kan o woni mo waɗa ɗum
nani korukayi Abdourahmane waddi dow tariki makko
duuɓi noga e jeego o woodi Farida Boubé Doobi docteur mawɗo dow fiko darto ndiyam caggal du konnon ni ko heɓi baccaloria makko ɗo enɗan galdañeme industriteɗo de Farida on enɗa yeyi to enɗa maaro ko gam batte ɓeydoyde andal eye heɓoy talkuru mawɗo noye ndiyam hani jogore
jande dow fannu andal leydi mi wawta wi huna noon ko anda docteur Fajimaina hanko nangani kam faami sigili nomi fuɗɗirta jande den
dow lawolngol tokkigol kanko Farida o ni ɗum ndu wallimo sanne dow inde leydi Niger nder duniyaru ɗo e ndema haalana en no waɗi ko o naati e tewtewndi fa o heɓi mbar jaar
sigila am ni woni waɗugo tawi kaaki dow jawdi nder leydi hano far soɓɓirde leydi Niger illa to neɗɗo waɗi niya gollugo dow mum no hokkan sembe dow ko tuugi ɗum gam heɓa no hawjori ɗum
Farida yii kay kujje kewɗe ko laatinimo pale pale Allah e laatade makko debbo on endam
miɗo woodi inniraaɓe mbi'oɓe kam aɗa waɗa jande ɓurdema sembe accir noon da gara dewleɗa kam ɓuranima iri saɗar maagi ɗi waɗi mi tittinkino faa wooɗa mi janga jande den gam mi holla ko neɗɗo nuhi fuu no wawa waɗi ɗum
caggal mbiteɗo Faji Maina ɓi leydi Niger arano keɓɗa yaade golloyɗele ko wiyete NASA to en Amérique kanko Farida o do o wari ɓeytudde rewɓe ɓiɓɓe leydi Niger wattuɓe sembe dow fi ko darto jangugol e wawde ɓe leyɗe Afrique hoto huɗo Sahara
ummu har ko darta fijirdeji coñol ɓalli ɗi endani sekkettinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firteɗen ngal fulfulde
timmingol kuppugo duniyaru latol bal ko wono waɗe tone Qatar ko duminaɗe nogayi ɗiɗi hande nde woni e hoore muɗum hakkunde Argentine kañum e France latol ngol wattana yande nayyi ɓe kawrino ko duminaɗeɗe sappo e jeetati hetaɗe ujunaɗe temedde jeenayyi e capanɗe tati Argentine kañum won ko yeehi ha o France gotel e ɓolum hetaɗe ujunaɗe temedde jeenayyi e capanɗe jeɗɗi e jeetati du Argentine kañum won ko hayfa warjo France non du kon ɗiɗi e gotel hetaɗe duminaɗe ɗe sappo e jeetati du France kañum won ko yeeha o Argentine nayyi e tati hikka o wondene laaɓe mabɓe nayyi koɓe pottoto ɗo Niger du konnaɗo fil latol bal super league on endan no woni e hoore muɗum AS Fan kañum woni yesso pelle ɗen no woodi toɓɓe sappo e nayyi ɗiɗeɓel du ka woni AS garde national no woodi sappo e goho noon nodu kono AS doa no woodi toɓɓe sappo
to madalla wonɓe no hitinani habaruji studio kala nguko sukaɓe ummatore ɗo kokkol habaruji meɗen ɗi andan timmata seji ɗirgo ɗon mo Allah yaari